Westside Music Club. Ay, oh, oh. Mother Chris on the beat.
La mañana, Queenie B, Nalila. Ni featuring the money.
Strong beat, Jaji. Right here.
I'm sorry mama, neni salati kupepa niwe nana. Tu, balu sikaluaka, kono wabati size ni kusie na. Mwendine usikazi bande niti, chale kachenu nitenifa utwari aliti. Totu wana ute, inge na kuwe na kushwa ni kute. Hakikuli niskuva, kono neri taba ene inzi mwasifuva. Taba ene niti chika mapilu, vana na veneru pepa baswa nile kuwonepa. Why?
Muna wasikuwa,
Chachi.
Uwana vana mwabulu.
Wala.
Download it from Westside Music Club.net.